Sito kwa mlima, elephant kwa your task. Kwa kwenda viral, hadi fans bidu wa vital mask. Crawling zingine juu ya effects are dust. Crawling kwa pub ingine kajo ni waka kirust. Crawling kwa pteja mwingine juu ya lenze ina bust. Holy water ya kwa chama chetani na task. Misle wangi ya subuhi staki kwa ribu your thrust. Jua ni nini kwanza utaika kwa sahani fast. 40 days, 40 nights itabidi nime fast. Bangwa na drug disorderly community serve. Rudy could drink properly, familia ime kutrust. Na their property ya swendo their only son. Ebu sema ota freeze account. Pesa pombe siasa na wanawake theme juya he last. Hata wanawake osha kwa matif ayo divide. Ni ya sherehe graduation na wedding. Hiyo ingine ni ya kutu divide. Wase wana dive deep na wajui kuswim. Lifeguard ako kando na wachekelea wakisip. Zile za I'm sleeping, I'm falling. Beste yangu walikunywa chamge. Macho zika go missing. Kata magic Musa. Watu wangu waone yo side ingine. Kata maji kaa Musa. Watu wangu waone yo side ingine. Kata maji kaa Musa. Watu wangu waone yo side ingine. Kata maji kaa Musa. The team anika eyes. Sensodyne behind bars doyo mimi na andika lines. There shall be weeping and gnashing of teeth. Awase wa spotu wa lock by six a reef. Dem wangu wa wise na muitaga witch doctor. Juu ya utuzia spirit seri wewe juu. Awe ngine wa upiri maji na tunajua. How kunywa nini matampla mapachu na mavikombe. Hakuna chuki hapa ukileta itariko chet. Kompe ni kompe kasi hivo si kompe. Imekuwa mwezi mzima tukitafuta heal off. Leo eka simu off tuchome come north. Na mzinga za scotch a toast to all my legendary. Na pia wale tuli lost. Na msupa kabla uja wish Khalifa. Pike kiss my missus. Dismiss our jinga liko na beef. Kwa mzima majika Musa. Watu wangu waone yo side ingine. Kata maji kaa Musa. Watu wangu waone yo side ingine. Kata maji kaa Musa. Watu wangu waone yo side ingine. Kata maji kaa Musa. Watu wangu waone yo side ingine.